Ebigambo by'abatesi bingi nkusaba mukwano tobula
tobula
negosinga kabina nawoza nti fesi gye bafa
mbu gye bafa
ate naboogera batiitizi fokasi mukwano tobatya
tobatya
bwebamanyi mumbazi yewata ffe ku magezi kwetulya
kwetulya
tebakusuuza kayanziko bwebamale balonde tebavuluga ekyo kyolina ngate nabo tebakirina
bwe bali tukasukira amayinja tuligazimbamu ebisenge bwe bali tukasukira ebigambo tulibizimbamu olutindo bwe bali tukasukira amayinja tuligazimbamu ebisenge bwe bali tusigako ebisoto tulibisimbako ebimuli
balaba bangi bafa ku bubina
nfa kiri ekiri munda
mbalaba bangi bafa ku mafiga
nze nfa kiri ekiri munda
mpisa n'akawongo mukwano kyekyo nakuba mupiza ya bulamu ng'omukwano kyekyo abafuwe endere tebamanyi nakyoli bigambo by'abalya mmere boogere bakowe wamani mu mucyuzi gonkusaba nti tebakusubya
tebakusubya
buli muntu abe ku nnyanya ze tezivunda nonenya
tezivunda nonenya
ab'ebigambo babaawo naye ng'era naffe
wetuli
twabasomako mu bitabo okuviira eri
yesu gye yava
tebakusuuza kayanziko bwebamale balonde tebavuluga ekyo kyolina ngate nabo tebakirina
bwe bali tukasukira amayinja tuligazimbamu ebisenge bwe bali tukasukira ebigambo tulibizimbamu olutindo bwe bali tukasukira amayinja tuligazimbamu ebisenge bwe bali tusigako ebisoto tulibisimbako ebimuli
balaba bangi bafa ku bubina
nfa kiri ekiri munda
mbalaba bangi bafa ku mafiga
nze nfa kiri ekiri munda
kubogere tebalaba kyetulaba eka miliyoni awo eyabaleka bogere kasita tebituka ewizo omanizaawo eyabaleka
bwe bali tukasukira amayinja tuligazimbamu ebisenge bwe bali tukasukira ebigambo tulibizimbamu olutindo bwe bali tukasukira amayinja tuligazimbamu ebisenge bwe bali tusigako ebisoto tulibisimbako ebimuli